Yowe tie for Ojim Renegru na nyame esiesie Bishop Movie Sopoku Ajimai de asem sronko ebrae ni Frobi kacho ni se asem na atumi wo mu ne ba yanko fa nyame asem
Onyame Onyame timi ade nyina yampa Obuaye da na sem na waka to ho no mimi remfi o nti wusuma remfi o se oye mane buru de ebisa no nti akase akase ana oye man ye da na se wone so ye nim se ene ye ni nshi akwa ehe na wa utie o man foforo so kro foforo so YouTube na wo bekọ woni esumbom sabre ana radio so na utie no untie no kwa on sabe kan akuma so ade amana chenso kati weni na ye mumpae
only
Your bumpy. Yet I was see a rumor ratty. Why answer Saudi now? No, be soon Chawahini, Ufritity, Utisadiauti. Yet to me now, I see the air canning iron kitten kitty, no man can see now your mind. Yet I was see a nan so, sire ope. Maybe a whitey will be and shrunk counting. So when giant Uber boy, be you want the tray. Betcher Bonufon and Ada. Now watch ye ain't free moon. Now done I'm a 2 year, said you before by us. Name what boy, I'm a yen ya de yen yen home for so. It was a fat to me be a domo. There can you say your mammy in tea at here? A already in tea. And a baby will be high ya why ye see when the sun tea in jay. Yakuma so I demay. It's where they are said I'm O Jesus Cristo Dimo. Amen. E de nyame ase. E de nyame ase o enesu. E de asem ni bi ayenyum kakra atu. Esi Awurade nim ne yema me onim de yema wo. E san santi. Ana na asem boye kokose yema yeni na ho. Nyame asem boye kokose yema yeni na ho. If so before no nam say ya o fa no appear no afa no appear nti o se ye ma ye ni enna ho ene ye hwe bibi kakra wo chiro semu yankopon ni pa bi nani anna ho odifo bi ni pa hu se yankopon ben no so no kasa na abem na so no amu ankasa no nani anna ho pacho yen kan Numbers chapter 22 1 echo no
Numbers chapter 22, verse 1 echo. It if you no say, Balak's mama Okushia Biliam. Verse 1. Na Israel phone took a tree in Srabai or Mohab in Pepreso. Yodan fa a ebe Yeriko Eja. Na sipo ba Balak, who knew the Israel ye amori phone yina.
Who dear Israel for the idea of my be? Say, Rahab, the Sarah Banu, your my phone crown, or the asmaphone see, and say, hey, Latimon come. Na si atimo enio ma nyankopon ye mam na homi bi ansoro we mu enti na balaka tinkofo ne nka enti won hwa enkofo be bi guo yankopon dia ye si israel fo na o si asamotume smatume jisa me hwe sani pa na okasa na bibi foforo ese me jisa me hwe na chi kwan enti osumai se yankofre sa anyame ni pa na emra No, me to me, Sam Crofui. It was mommy.
Verse 3. Na Moab suro oman no pii. Efri sɛ na wɔdɔɔso. Na ehu aka Moab, Israelfo no nti. Na Moab ka kyerɛ Midian mpanyimfoɔ sɛ, afei ɛdɔm yi bɛdi yɛn ho adeɛ nyinaa. Sɛdeɛ ne ntwe di asase so nwura no. Saa berɛ no mu no, na Sipo ba Balak na na ɔyɛ Moab hene. Verse 5. Na ɔsomaa abɔfoɔ kɔɔ bi oba Bileam nkyɛn wɔ pito a ɛda asubɔnten no ano. Ne manfo asase so. Sɛ wɔnkɔhyia no sɛ, hwɛ, ɔman bi firi Misraim aba. Na hwɛ, waba abɛkata asase ani. Na wɔn ara na wɔgu m'anim yi. Verse 6. Na afei, bra bɛdome ɔman no mame.
Wate, ɔsomaa ɔhwɛ a ɔsuro Israelfoɔ no. Wɔnim sɛ nkurɔfoɔ wei aba ha yi, asɛm aba. Because saa nkurɔfoɔ wei ɛduru baabi a wɔmutwam wɔ ɔhene bi asase so ɔso wɔmpene a ɔde ntɔkwa sa akɔ gatere wɔ mu. Ɛko na no yɛ ɛdeɛ ɔmpɛ sɛ ɔmudwane Nyankopɔn toto obuo firi soro ama wɔmu sɛ ɔmakɔka ntɔkwa yɛnka. Ntosi na saa nkurɔfoɔ wɔmɛtumi aka wɔ mu. Ɛne wo na ayɛ nyame nnipa bra na bɛtumi wɔ mo ma me soa so.
Ɛfiri sɛ wɔyɛ den sene me.
Ɔso wɔmu aden sene no aha.
Sɛ ebia metumi meku wɔn. Na mapam wɔn efiri asase yi so.
Ebia wɔn numi ni nti metumi eku wɔn mapam wɔn efiri asase yi so.
Na minim sɛ deɛ wɔahyira no no wɔahyira no.
Wate ɔso onim sɛ saa papa na wɔfrɛ no no deɛ ɔno papa na ahyira no no na Awurade ahyira no.
Na deɛ wadome no no na wadome.
Deɛ wadome no na Nyankopɔn adome no nti bra bɛdome nkɔfoɔ no mame. Ɔhene no ayɛ mistake. Ɔkasa obiara na wotumi dome no. Hwɛ. So ɔno yɛ nyame nnipa nkɔfoɔ no nsoso yɛ Nyankopɔn nkɔfoɔ. Pakyɛ ɔtoa so.
Verse 7. Na Moab mpanin ne Midian mpanin no si mu kɔɔeɛ. Na adebisa aketua no kura wɔn nsam. Na wɔkɔɔ Bileam nkyɛn de Balak asɛm no kɔtoo n'anim. Verse 8. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, montena ha anadwo yi, na mede mmuaeɛ bɛbrɛ mu.
Ɔsi dɛn, ɔde asɛm no kɔtoo n'anim. Ɛna ɔsi montena ha anadwo yi, na menkɔ ne Awurade nkɔkasa, mede mmuaeɛ bɛbrɛ mu.
Sɛdeɛ Awurade bɛkasa akyerɛ me no. Na Moab asafohene no ne Bileam tenaa hɔ. Na Onyankopɔn baa Bileam nkyɛn bɛkaa sɛ, mmarima bɛn na ɔne wɔn wɔ hɔ yi.
Wate, yɛka yɛn no watie ne yie. Ɔsi Nyankopɔn baa Bileam nkyɛn na ɔsi, mmarima bɛn na ɔne wɔ hɔ no. Hwan mu na wɔn mu atena hɔ sɛ wo baa bɛtie ma no asɛm no.
Na Bileam ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Moab hene Sipo ba Balak na ɔsoma ma a wɔbaa me nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ. Ɔman a wɔfiri Misraim baeɛ no abɛkata asase ani. Afei bra bɛdome wɔn ma me.
Nti muka sɛ question bi Nyankopɔn bisae no na ɔnim nkɔfoɔ no. Ansa na wɔsoma wɔ mukora na Awurade hwɛ na ɔsere ɔsi hwɛ woyɛ ayɛ mistake. Nti ɔnim paa nanso na ɔbisa ɔkɔmhyɛni sɛ ɛyɛ hwan no a ɛna ɔno nso kyerɛkyerɛ mu na Awurade se sɛn.
Sɛ ebia mɛtumi ne wɔn akɔ na mapam wɔn anaa. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Bileam sɛ, ɛne wɔn nkɔdome ɔman no na wɔahyira wɔn.
Bɔ wo nsɛm ɛ. Obi nnim nti na asɛm bi a ɔreka no ɔreka fa wo ho no nti na yɛ n'adwene sɛ ɔbɛtumi wo no nti na mokɔ meeting a ɔse medi wei ba ɔnim sɛ ɛgya na ɛkɔhye no Awurade sɛ ma ɔne ɔmu nkɔ ɛsiane sɛ wayɛ dɛn. Ɔhyira saa nkurɔfoɔ no ɔno Awurade ahyira wɔn ɛna ahosuo ɔde akyɛdeɛ ama wɔn nti wo kaa sɛ ɔbɛtumi de asɛe Nyankopɔn adeɛ wontumi mfa nsɛe no ɔno deɛ ɛyɛ n'adwene sɛ wɔadi nti wobɛtumi nanso wonim sɛ ɔmo nsoso ɔmo Nyankopɔn ne saa papa no ɔmo Nyankopɔn no no ɔmo Nyankopɔn no na ama nnipa te ne din saa suro saa nkurɔfoɔ no nti ɔka kyerɛ adiyifoɔ no sɛ ɛne wɔn nkɔ yɛhyira wɔn. Asɛm kakra bi Awurade ka yɛ wɔ mu ɔduru saa na ɔda so ara ne yɛ nante biribi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ woayɛ woadwene sɛ wobɛyɛ sɛ nanso woawohu sɛ Awurade mpene so meserɛ wo ma w'ani na wo ɛ sɛ ade korɔ ne ba a na woye bɔ mpaeɛ sie Nyankopɔn ne ɔpene so sɛ wobɛyɛ anaasɛ ɔmpene so ɛnyɛ sɛ baeɛ a na wodi so. Ayi Petro, ɔsi mɛ nka saa mfata Yesu si firi me so Satan Oh, who nature say ye Satan now bow up to Moody Ebe year the papa was why in a flu was a fatal. Nti Otsiano. Where's the son in Yanko Ponkas and Yanko Ponka be a train? To us, mommy.
Verse 13. Na Billy, I'm sorry, Anopa. Na Okatra, a balak asa for him and say, Munko Masa, so. Na Iradi, I'm penny, I'm mammy, quine, semi no more inco.
Oh, aha, Nenny Daho. Baby, also Nenny Daho. Wakanchiro mumunko Eradi wa mame kwain se mene mo beko enti wu odifon do so ti ase anse se Eradi se mankwa dia ne chese wu on ta wo chi nko di nsamfo no omusu ya ne dia enti waka chira nkofo no na nkofo ne eden to aso mame
verse 14 na Moab asa for hene no sorry ba Balak in chamber ka se Bilia man pene se oni ye beba na Balak sane suma 83 a wo do nso
ah won de si ye Omu kwa kaya no, ohine na anti asi. Afi osayi suma etitiu. Omu omu nimi ye nyam, chane kanefu ono. Na omu doso, esine kanefu ono. Osuma omu ebyeu. Ahana wasa oshenu su. Omu time ase chane, ekoso Yesu Kristo shoye. Okayo yi anona. Hey, eba pedi on yeshapu. Chese wakache nse uwe nyami ba dani sa adiewe ediane no. Na we huna kwa ichiri se me dani ediane na obema me kwa ando. O hunse kwa mdimi. Enti wasi hey. Enye ediane kwa ni enamsu. Edi beti nasi. O she echiri. E mko mubi ya uu di se se uu nshe echiri. Adiebi ya uu ya uu nshe echiri. Bibi obi ya kancho se sa adiewe ye ye ni se ye beti miya bo ebe se uu nshe echiri. Then no one is a warrior ready, so bar, mobile call. Or so if I say a ready penis, an answer on penis. Or cast out a choir, no. One man so well. Would you couldn't more be so I said, I am real. Copim say yes, beba. And now Copim say ready button saffro. One chow. Sansa, no. Usha, ne forms, I would do. Oh, genius, yeah, I'll say. 1, 2, 3, no, count to ne dear womb. Oh, pebia kan hu de bia. Enti se Awurade ye wadum na wuti asem no na wo ye obinti se de Paul ye ye se wonne honam ni moja entu agina obetwe ho afi ni oma bi ho a o se ni obetwe ho mama hwe. Se saade ye we na wudi su nkunu ma me de we su ba. Bonso de fufron so be den ebe sia. Enti ma woni na ho. Dani den nyina. Enne wadi nkunim. E wo kro no so. E kyina woni de ode ba. Enti wo se woni da ho. Was she a smart true for which I can name for no? Twas mommy.
Now one any me yam sene one. Now, Uncle Billiam in Chenko catcher and say, Sassy poor Baba like seeing you. A fade, it might be being sick woman chain back.
I want some more can so one mean I'm quite sure I'll be a mistake. Bibi Bay. Well, more dear and Chamus and Uncle Pon and Manuko. After what's my son more, maybe be in Sinuqua. I dear Ben or Man in Sinuqua. Na why to me no de be de awoka no de odini to me be no ma no kwan a ono obetimi aba satan won ye o katakata ni o maso o ka sa no ono nani ama no so o se mabi bi ensi kwan me she wani munyam wo ni yakobon wa na obetimi a chene ni munyam aya we ade no we sha sam no sha ni o ma na ekoso no fatutu yakobon asem sha se ni yakobon ti fritete na gina ye na ni nsam hunu na chi Oka we Jesus Christ di nkunuma na sade another one aba. De duane aba wo twem. De homa so ne ade nyina so beba. Enti onam kwai wo duo so betata okopim se Jesus beba onjai o ma woni na ho. Ade bi odi beba bi awu so gina. Na wo so hia no. Ema no kwai. Jesus Christ ama no kwai. Empre dudu otso no hwe nyina wo ama no kwai. Ansa wo gya no ho akọ. Na abofo babe sunu sanse no adi nkonim de awoye ni nyina brade hwe wo hwe wo si anade na wunye si nade na wunjina nade na wunkanse mwe eye wo se de awoye no obi ani yesu otwi fa so even timi antwi amfa so ogina ho tietie ni o mahunu wo yia no balak wo yia no kama biriam sorry wo yia no kama egofo yakọ Na ono su kase ompini. Na osuma afufro baya. Mide minimisa asemba akupena oso kachirum. Also ka jem se samu bai. Mi se Awurade ampene. Adan na mo asan aba biem. Ede kwan se osu soso. Oda to aso mai.
Verse 17. Na me she o en monyam pi. Na bibiara a wo be ka tre me no me. Enti bra ara na be dume o man mami. Na Bilam boasi Balak en kwan se. Se Balak dine fi edwete ni sikama. Mami mpoa, miwi ntu mimi mu irade menya kupo asem.
Sanka wakan wiyo, sanka asa. Tu aswe.
Mi nkoye bibi ketua anakesie. Na afe minsu, muntina ha anajui.
Wehu, waji anuwa wye, wusi wa muntina intina ho anajui. Tu aswe.
Na mi hunu di irade besan aka atremi.
Ah, wase wa sanka debim. Tu aswe.
Na onyako pon ba bilia minchen anajui beka atremi se. Se shia na imeru mayi be shia wo a. Sorry na eni wo yinko.
Hey, wajini na kodunwa. Uye stubborn. Ma kasa. Waka kasa na chiromu. Oma sayamba. Ani mwenyamba inombeti miya shewa achemi. E dena udiya dule chiri chiri chiri. Nyami nyangupo. Mina masho weni mwenyamba. Na migusu wepe jeo. Na mama makasa masho waka chiromu. Oma ba u sansu so musu. So muntiansi ni bebi sami. Akwe tisi ubiya. Ono nisuma osumu no onim sɛ yɛ ntaware so no so bi owo yere e tata ne so be wana Awurade menye dɛ Awurade menye dɛ Awurade menye dɛ nti wo jiri sɛ Awurade ka sɛ sɛ kɔ ware na na kyɛ sɛ opne dia wo kan ne yɛ ne tan why you akuma sɛ umfa de pa no nti wo ka kyɛ sɛ kɔ satan obɛ tata de akɔ ware no wo wu akɛye bi rama sɛ ma Awurade kan no na ade a wo yɛ nti na Awurade kan sa One penny so, would they do quansa or betty? One penny so da. And cancer now the mom cassa. Come, sir, baby, I'm no show, young couples or no shrenipa. It won't conne, unquotina. Was a month's hand transit, Namkovis and Yanko Pomra. No, so call. Quo beloved to walk well. Can my head to us so.
Now, so I send her make her travel, nonkuna diso. Verse 21. Enna, Billy, I'm sorry, Anopa. She said, Near Funumu. Now only more habit is you see Mokoi. Now, Ori Chrono, when you're coupon free.
So, on the one pair, a radiant pair, how I don't know, or Tatanisan, Gina, at the papa with him, Kitam meant to Tunasi. And Cassam means, I miss her, I means, hey, I know, obey you, I know. No, I won't say, walk us over, Yusu. Me baby be some is there. Ma Benny at the bed day. Oh, any pony is our bed, young quay. I say, Ma Benny at the bed day, Missy at the bay still. I say, Hey, Ma, I bear the still, I'm saying, not dinting, I'll be some say, dear day. So, my shedder, question the wing, yes, who will be, sir? To Mrs. Sumay, you know, and not Jenny Baban also. Oh, and to where we the enemy in Sanka, who here? To essence all power quanti, a radical, you know. Wan twetwen ne nase kura ga sɛwrade e di ntɛ rade na ɔkasa sɛ wan yɛ sɛ ade akyie ne ho hare waboaboa ne ho na ɔmɔ kɔ sɛ rade yɛ dan ne bofu yɛ
na irade bofo begyina kwan ne sɛ sɛ obesi ne kwan enso na ɔte ne funu mu ne so na ne mɔfra ben nu na na ɔne ne nam na efunu munu hunu irade bofo no se ogina kwan mu kra nkrante a watwe woni nsim na efunu no munu mane firi kwan no so kofan re na biliam hwe efunu no munu se orenda ne no ho aba okwan mu
on se irade adum efunu munu ne hu irade bofo na oba be di biliam boni no ono no hu no enti ohu no no e na otwe ne ho efiri ekwan no na bi ram bono to aso
na irade bofo no kwagina bobi tro intim na monkro kwan mu a ofeso wo hane ha na efunu mu no hunu irade bofo no odi no hu mia ofeso
on kani di onya kwan fa so but they say they were kwagina ba bi akwan pa eni ho papa nti se aboa no etwi no se ya na akwan nan etwi wo no
na okɔ so hwe no ara
nti ɔbuabua no
Na Awurade bɔfoɔ no twi kɔ anim kɔgyina deɛ ɛhɔ yɛ hiahia.
Afei ogyina baabi a wonya wɔ mpo na wode atwi obi nan baabi ogyina no ɔfa benku nyɛ ye ɔfa nifa nyɛ ye.
Ah, ɛkwan nni hɔ a ɔbɛdane akɔ nifa anaa benku.
Ah, aha.
Na efunu mu no hunu Awurade bɔfoɔ no obutu fam.
Afei ohun yɛ wɔnim baabi a ɔbɛfa biem ti obutu fam. Aha.
Bilyam ase.
Aha.
Na Bilyam bo fui.
And the Abba bore a funeral. And Tiafini Buffy, one is what could to know your son call,
And I eradi bue a funumono anno.
Oh, have you ready be a buanano?
Now catch a billiam say. A day na my war. Now,
boom, son, questions a my old day. And into what boom me at to us, me and son. My day.
Na billiam catch a funumono say. Say, what grow me who inter.
Ana o kacha abwan sa woni mi so di mi wa gro ntina mabo no ka mi kura sikan a ka ma ku dada to aso
se mi kura enkranta an ka sesi a me ku
aha
na efunu mu no kacha biliam se enye wefunu mu ne me a watna me so aradi abesi in ede
emu e bro won se aradi bi na no ene na no den se nyo abwan ne me watna mi so sa adia be du ne aha
Maya will say pain.
Minya will say da.
Na or say da be. And I eradi poe biliam any. Na omunu eradi bofu.
I fear eradi be or nunsu any. Sadi abuanu no monunsu huni ye. Aha.
Se ojina o kwa mukra and crante. I watch you when you see. Na o kutu din a name but two fim.
Mahu. Mahu baby and I may catch him as a never adem pedi and all your intimate cancel uncle. Once our cars so much louder da. One fad your kind, what did you pass some so? As I call this table, no, a radi, a radi. I feel sad time, we mum, and I'll do any more with you for. Ah, I feel I'll do any more with you for. Quay. Quay, you know, come over, be no other for facing. So, could Chomaco. I feel do any more with you for. Now, Mr. Cannon and now, so do any more with you for. Yan Shannon, so. No, my be what I mean, did one grow. O de san what was our boninimu, nafi, a yet ding, nafi, I will sabbe fret a ruddy. A dear boy in the one grow. Caradi cassa precope cassa. Why you don't wash a shad, dear old coafina? Abasia, o do a nim a butufo. As I say a bonidia, wouldn't say a bonitin or catch your dear de cancer, man, corny a shrank of one. Only. A den I will grow on sana, wouldn't say emwa. And found quench. Ebe si wa de papa ho kwan ebe twa wo kwan na so wonnim sa de no se ni sa wo to aso e so wo gusu sa ne nyame asem ba onche ma woni na ho da wo ye bia moni na ho adwen ben nsusu ye ben ana mo to ben ana wo gusu en so urade ni free ho en chai mani du ba bia ayaden Afi na biramu bisa se ekwan ni nya o ma ni nsan afi wo di wanim abutu fo enso wo ti ni data enso no so e bi na ben oboni fo ne nko fo meeting o mu ye de bia ni sa kakra na yetamfo na ba enti o mu no yen yen no yanim o yen yanim o sa nko fo no mu ye adwuma sa o mu to so ye adwuma sa enso adwuma akra bia ni abre e ka se ye o night kra wo ma Ye on night to Vienna, sorry, do so. Na ay, ye on night munja, my young Jiomi. Patrol, I saw na me can yas or median yas or median empire. I saw na me, I'm a palm of pump empty, say, Biriam Diana, and Casamia to no. And yas, sorry, na me. The memo example, Bak will be a young couple one day empire, where you must shine in, sir. Now I call you yes off to say, and I'm here now. Why you don't know why you apostle and no goose? Hey, punishment to be a by an unworthy. I was say, ah, me yang a mejuma. Nan young coupon, what is saying? Obi San young cool deep for be. Say, young coupon, where you want shammy, shammy. And the radis catcher and say, so on a side, the way I won't. On Miss Anadia say, me was say me, dear be brave. Nasa wa unyansa enjai dia waya ni so ya apostle no anko bom pae na mso mo na dia obehu ni chenwe ohunu efunu mi ansa ho machada na mi chirichirim was it a bini quans or no yen ya me jumana bibisa eko pie mani hunu. Was it why the yan say you? Mimi dia waseno. I didn't know so asani de ube to me up on payam will be all co hell no was satra. Why didn't you hope see ye? So one yen any pan wua or co hell. What say ya dear? So Bible sini po bako such an agony. Now both for what's ring in any dia. Now cast a woman nipa bebre eko hella. O money by Joe. What do you have a chamber, dear you? It's had a crop potino, Shiny. What say you, Goom say you? Utian Yamiasem, Aquasiti, Amati, never had a catch us a woo, young person, and say, Bompay and say, O beer woo, yes, beer, or ting uncle wants him beer, on such an agony. Opera, yes, sir. Opera, so, don't suffer, uncle, for don't mean cast him no cry, Miss Row. But you could tell me, baby, I will cry. Yes, we know you only the encore. And moi, a tia busia fontem, and say a warrior, and say a busia, or be mammy, I won't know. Why shall no, Sabi Sabi, or Jenny Nayaguni, nice, so sir, I shall now, and any woo, Pesico, and you can put my dinty. What's any mammy a bay for, and Timon first can't send mammy some. And then young Pompa Pesa woo, upon Piamas anypan. Not me, Tia no cran was Sachra. Na woda opeso ho bi ne hawo enti ho ne ya na na woda ni sekuro ni na wo keka kire nkofo de urade peso ye na no anya no odu di ahye wonsa odi abna di ahye ne sa odi ama di ahye ne sa ye wo de na no su nya ne de wo yi wani efisu wo ma ye nyi sa mwen fadi nyankopon kire nsie nye eh wo se ya mita ka me se e kaka me nko a anka nkofo no omunya no muntimi ne nyina anya asori omumtie no anase omunko YouTube no munhwe ade a mepe woni ade a mepe mi pe bibi abati nkofo bi de omuye number 1 mami enyo what miti omunka na mawu Mokra, and you almost see no money and enough. It is no more tears and no more qua. No money, aje. Never then any panati. A bed then what? One car, she. Uncle Pon Bubufu. Nibufu, Nibufu be ram. A man boofu. At the pauper so ye. I won ye. What come one or two? And the abedris abri. Umpusu umkra. Unca be beer. Be beer, I did your shonson. Ye won't juma. Ye won't juma. One fair and shall be ramen, sir. One more chaddy, I would do any papa, but and yes, I called the men and call for. What do me and ye juma? Woo, or catch that Abraham said, your bedroom, meduma, medumina. Now, Yanko on call for Uncasa called the mama, and ya no mean our goody. Or the sun some funny side with tantantan. Or the sun some funo, a wee tantantantantan. Because who say, a new quine so to me to miss uncle for we, and to a two foot bonny be. Echire nkofo bi se omunko ni omummu adwaman ebe ma nyankopɔ bo afuo mu na wa yi nani omu betimi wo mu wemfa so ba na wo so wo ko tu obi fuche so usuro se obeye se nanso utu nipa no se ya mu nye bone enu na abrante e ba ko okofo a oba firi abontin be se ko wura omu ensra ban ni okohye ne tentim ana elisa ba so fu elisa o sori ye nan ye wo champion okwe no di wo mu mi nyina se ewum no ku om ne yakopo obofo ni nyina pepae wo ti ho obi ka no kure o ka se jai boni wei entokwanye adwamanye wo se what mimi ba ko bo adwaman discover wo se adwamanye wo tu mi ba no fusu onja wo onya obo pase amabu nanso Woo, nipa no aso mo san ya mi nipa no no. Abofo odo osi se omo. Ubeshia, esia pa. And na me di secret amam. And try ya mi nipa. You kure bi a oka. Opeso o twu ho firi bibi ho. And try ne da. Jai so be fa asem ne keke. Na wa twu ho firi di antu. Na urade atumi aye de. Abua. Intibiram. Ekoye. Urade bo fu no. A ho ansana obun kutuje se kwan ne nya ene ho nsan urade so ko no be so ko ma papa ni hu se yes wonie nanso obeye de yankopon ka Your time no call better so. Next week better so. Baby, I want we tie me bia. Next week for akonya. Tina sinetie. O dia dia sha wasum sa fashion. Baby, I will be ano. Next week better so. Kato ni ni mumpa. Na madonia odo. Na mayenia upe. Eradie metna. Unchu yo. Nia odo namayenia ope oh radie eh metna oh radi metna oh chen erade metna ah oh chen namado nia odo namayenia ope radie metna ah o si ya kai boni chira na o ya no kwarfo
yes
ni tinini so de boni be cheye na wati e won video ntino ene urade nkasa bibi o ha bia won nim wani ma ho so ana amana drusa bi re mani ba na ho so o de nanim butu fom ene den na woka sai na woye adwin be na wasi ene urade nkasa ene urade nkasa o bo onwum na wo so wukasa ene urade nkasa ne urade nkasa ne urade nkasa ne urade nkasa afi woni na kasa mi kanu akan di mechi urade mi dawase What's the matter do me? Apai ma ka me boni a chiro. Me tun safre Yesu. O me tira ma kuma. Na manante. Sadi a ope. Tumi a me no wayo ngufa. Me no chiem. O Yesu dim. O ya adwene. Sa oba me nchan a. Eha ni hia o. O hine me da wase. What's ma odia do me ye o ma ni wakasa. Na o se wona je wo no. Do dua a Jew DDM. Oh, my wound to me. So on your wound, Uncle Poma. Yanoakasa, O to me, Mo, Shaw Maddy, O man to me, Nancy, no cura quine so, Nadani do so, any man guassi, a fat me be a domo, O Jesus Christo dim. Amen. Donia wodo ao namayenia ope ao radie metna ye bompa ye
yes
any breso obi ahun dia wo na wo de wonnim enti na de bi onu be sie bia enkomo hunu ope bibi pana jefru nsem A bus, wutie na now your bonnia, na high nephew in chain. Then submit me a cow. And into who bomb by any bristle? A radima when in a ho. A quite be a bonnet for the fossil. A mawen in a ho. Ye sit to me bea. A tata, yabedu sabre quine. Ye bomb by any bristle. Ye bomb by any bristle.
Ye bomb by Sunda Dalabale, Sukata, Mandori Bale, Balosa,
like a lady, the same
bomb by Sukimu,
and that she will hide in the right
to me. Yara Tata,
Shiba Batuli, and the right to say the
present
Babu
Sabri,
my daughter,
like
the
side of the
Durban,
the right to
say
my name.
so. Onyame mmre na ye mrepa.
Saa na tie.
Emre no be so. There was sin again wo ho. Ne nsa be gine.
Ah Jesus.
E chiche ye bia to betwa.
Ah.
Onyankopon wo tie ase.
Tie ase, tie ase, tie ase.
Otumi ade nyina ye.
Yes Lord.
Bibia ni wo otumi nye.
Ah ba so.
E ti be bia kutia ne free.
Ah.
E na wo bo nsama bompa.
Yes di mo.
O de sai akọ, enko, 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 enko. Enko, enko, enko. Enko, enko, enko. Mama ne ani sɛn. De otumi ade nyina ayɛ. Ɛna ɔne na bɔ mpunu mpunu.
Yes.
Wo ma nipa ba.
Dabi
wo. Wo pa wo nyankopɔn ba.
Yes.
Dabi wo wa wo tie bia.
Kabo.
Wo papa na bɔfoɔ wɔ wo nkyɛn.
Yes.
Ɔmo wo kwan so sisa nneɛma.
Yes.
Ɔmo sisa nneɛma wɔ abrabɔ.
Yes.
Ɛne papa nko a. Ɛna ɔmo ne bɛ hyɛ deɛ nyɛ nana.
Oh Jesus.
Bɔ mpa yɛ ne biri so. Bɔ mpa yɛ ka bibi hyɛ ɛwɛ de. Wo ni mo ha.
Yes.
Wo ni mo ama ne yɛ. Wo ni mo kɔ da ana. Ka bibi hyɛ ɛwɛ de.
Ka bibi hyɛ ɛwɛ de.
Ka bibi hyɛ ɛwɛ de. Ka bibi hyɛ ɛwɛ de.
Before you Lord Jesus, every other Lord, you incline your ear to our prayer, Lord Jesus. And we ask the Lord, whatever the enemy has said, any evil matter, whatever pronouncement, any evil pronouncement, we declare, oh God,
that you may bless it with the divine will in the name of Jesus, by the authority in the blood of Jesus, and by the authority of your word of God, in such your promises, superimpose in the name of Jesus, the thought of God is declared inferior to the will of God, to the promises of God concerning our life.
Sarah, I need a time you saw. Sarah, catch and some from Chaffee.
Jesus.
On time for your day and to us. There was shining watch, Omen PAP. And Wadiano, San Gianiano.
Oh, it's
me, Diano. Once in a while, so I'm a new man, CC.
Jesus.
Mami no ojibio. Kenya ngwa na oje. Ntia hwa mami no hwe na ngupon.
Jesus.
E pese udi kain. Sa u yare a. Pejo akuma kwa radin. Pejo akuma kwa radin.
wo baby I met me do nsa to baby a wo yare a baby a wo a wo tie me bia fa nsa to o
yes dimo
enne ya wo da
yes lord
enne ya wo da
yes we
fa nsa to o which baby obi wo na unti me fa nsa to a wo baby a met me do nsa to a fa to ebrade nyim baby a ha o
amen
on dia wo ka ho asem
yes tell us that you
ewo yesu dim
amen
Ewo Yesu dim.
Amen.
Ewo Yesu dim.
Amen.
Woni Nyankopon a.
Mm.
Uma obasunsun sayare.
Oh yes.
We dey Awurade ye bisa fru ho. Ba bi obi a wo. Yare ni di. Enna edi.
Yes.
Ye mfa ho.
Oh yes.
Ye fa di otumi ye ho. Ye wo juma.
Yes.
Edo yi mu.
Yes.
Ye wo juma. Yare e fru ho ho. Enwanne. Yesu dim. Enwanne. Yesu dim. Enwanne. Yesu dim. Every year, Tisu was for to be right. My own sanctuary, my own one day, the old me, a Yakasakas, Wayarisa, Ebora,
yes, Sudim,
Ebora, yes, Sudim, Ebora, yes, Sudim, Ebora, 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 Ebora,
Ebora, Thank you, Jesus. Oh, Jesus.
And yet, Juma. And yet, Juma.
Yes, Lord.
And yet, Juma. And
yet,
Juma. And yet, Juma. And yet, Juma. And yet, Juma. And yet, Juma. And yet, Juma. And yet, Juma. Oh, yes, Christ.
Oh, yes.
Yenimo.
Yenimo.
Yajudi.
Jesus.
Why, Yadikasi?
Oh,
yes, Sanchani. Pierre, she shall hush your heart.
Jesus.
Me nipa me don and a missiano. Or bump by a ya, must you check yourself? She shall who shall never shut your young couple to me. I
am
here now. Oh, my bisou. This answer, dear, and catch you already anymore. And don't you? BBSC. She shall who shall BBSC. 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 BBSC.
She's your
cost of bump.
Yes, Lord.
What do you want, Koye? Adi obi ye ye yon kwa oya na oboka. Ye bompa.
Yesu di.
E radin sanu. En toso. Tu mi kure ni wanya. Ye brana se.
Yesu di.
Ye chifa ni so.
Yesu di.
Ye senu yuma di.
Yesu di.
Fisa bedi ko.
Yesu di mo.
Ni yuma nye etu ncha.
Yesu di mo.
Yesu di. Ontu mi tuwasu.
Kabaya.
Radi me show.
Kato.
Radi me show. Radi me show.
Yes.
E jawa samsu be show ye nsanu o juma so. O Yesu Kristo di. Ye juma ye ye. Mentu mi mwa ye. Mentu mi mwa ye.
Amen. Ewo nkari abrikuma farmer ko bae se opese woni bishop kasa ubetime nyano WhatsApp call so ewo sa number iso 0243 983364. 0243 983364. Now just send in so for a free day to her, Nitsi Nyamiasin Kwa, or the Befana Kwa so a brain. Nyamin Shrow, so tea.